Imekuwa katamaduni, nikilia na bembelezwa. Hata nikianguka chini, ananinua na niliwaza. Ananilinda wake queen, nachotaka ananitimizia. Utanambia nini, ananimaliza. Yuko hot, yuko sexy baby, kanivisha pete lately. Picha flani za mapambo nili post insta to chat with a link. Hata ninunaje, hata niulaje, ananichekesha upu. Yangu maringo, tiga kwenye mboga yako, yeah.
Hata kama ukinipa kidogo, nitatunza nilinde shima yako.
Once again baby umenimaliza, daktari mkunga umeniweza. Hata ndotoni unanisindikiza, mahaba matamu yalopitiliza. Yuko sexy baby, kanivisha pete lately. Picha flani za mapambo nili post insta to chat with a link. Hata ninunaje, hata niulaje, ananichekesha upu.
Smile.